N'inkongi y'umuriro polisi y'u Rwanda yatangaje ko yatangiye saa yine z'ijoro ku cyumweru. Ijwi rya Amerika ryahageze mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Imodoka za polisi zishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro z'igihari, nubwo umuriro wari wazimye imyotsi yari igicumba. Igice kibasiwe ni cyarimo imashini zibaza ndetse n'imbaho. Abari bahafite imitungo bari bahari bashakisha icyaba cyarokotse, nubwo bisa nkaho ari ntabyo.
Mashini ubwazo zihagaze miliyoni hafi 60, imbaho zirimo zihagaze zine miliyoni nk'8 cyangwa 7.
Business yose wakora yabaga iturutse ahangara. Sinzi uburyo turi bwabyifata, ntago navuga ngo tugiye kubaho neza n'ubuzima bubi.
Twahombye amafaranga ari hejuru ya miliyoni 80. Na asiranse dufite rwose buturahombye, ntago tuzi uko tuzabigenza. Twebwe by'umwihariko muri atoriye yacu nta kintu na kimwe twaramije.
Byananiye kubivuga. Nananiwe kwihangana kuko nicyo byari binungiye umuryango.
Gusa hari abandi bakemanga iby'umuriro ariho bahera basaba iperereza.
Twavuga ko hakwiriye gukorwa iperereza kuko kugeza n'ubu ntago turamenya icyateye inkongi y'umuriro. Byaba byiza rero bagiye badufasha bagakora iperereza, tukamenya n'icyavuye mu iperereza. Urabona twahobye ibintu byinshi cyane.
Buri gihe aha hantu ubona hariya hahiye urahabona ruguru habanje gushya hose, n'ahantu hagenda gashya tukimuka tukajya gukorera ahandi. Hano harimo abantu bamaze guhisha bimuka nk'inshuro enye bahomba bimwe bakongera, niba ari banki agana akayigana akamugurira.
Aka gakinjiro ka Gisozi gakunze kwibasirwa n'inkongi y'umuriro. Tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 2021 nabwo habaye inkongi ihangirika ibikoresho byinshi. Imyaka 2 imbere yaho mu kwezi kwa 6 2019 naho habaye inkongi yangije byinshi. Izi nkongi zigenda zikurikirana buri mwaka, nizo zatumye bamwe mu baturage bagaragaza urujijo kandi baruhuriweho n'umuyobozi w'ishyirahamwe ryabo Tade Twagirayezu.
Inkongi twibasira nijoro dukwiye kubyibazaho, nanjye nimaze kubyibazaho inshuro nyinshi, kuko niba tumaze guhisha inshuro ebyiri nijoro nta bantu barimo gukora, nta mashanyarazi, nta mashini ziri kwaka, ugasanga buri munsi izo nkongi ziraba kandi zikabera ku isaha imwe. Ntabwo naje wabura kubitekerezaho, sibyo kwenda ko tabiha agaciro uyu munsi ko ntawe wafashe. Uyu munsi turavuga ko ari amakuru siri ku y'imiriro yagize ikibazo, ariko nanone ukurikije uko ibintu bigenda bigaruka kandi bikisubiramo, nanone ntabwo wabura gutekereza ibindi.
Kugeza umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera avuga ko bataramenya icyateye inkongi. Gusa uyu muyobozi akavuga ko impungenge bakorera mu gakinjiro ka Gisozi bafite ko haba hari icyihishe inyuma y'iyi nkongi nta shingiro zifite.
Oya, ibyo ni ugukeka gusa, ariko barabizi yuko hari ahantu iyo bwije bahafunga mu masaha 12. Ibyo barabizi. Icya kabiri barabizi ko hari abazamu bishyurwa n'abo bantu n'amashyirahamwe. Tekereza ko hari ibyihishe inyuma, ntabwo ari byo, ntabyo twari twabona.
Polisi iravuga ko kugeza ubu bataramara kubarura ibyangijwe n'iyi nkongi kuko iperereza rigikomeje. Ariko Bwana Twagirayezu Tade uhagarariye ishyirahamwe ry'abakora muri aka gakinjiro avuga ko bamaze kumenya ko hahiye amatoriye 10 yarimo ibikoresho byinshi. Twagirayezu akumvikanisha ko kugeza uyu mibare y'agateganyo bafite igaragaza ko ibyangiritse bigeze muri miliyari imwe mu mafaranga y'u Rwanda. Uyu muyobozi avuga ko inyubako zaha mu gakinjiro ziba zifite ubwishingizi, ariko hari bamwe mu bazikoreramo baba batabufite. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.